Mwetengelo minisiri yobulamu yenyamidde olw'abantu abakolokota enteekateeka za gavumenti ez'ebyobulamu ezitali zimu naddala ezikwata ku kugema abaana, kye bagamba nti kiviiriddeko abaana bangi obutagemwa. Okusinziira ku muteesiteesi omukulu mu minisitule eno, Dr. Dan Atwine, Kampala ne Wakiso the district ezisinga okubaamu omuwendo gw'abaana abatali bageme abangi ng'enta bwe baku bazadde baabwe okuddisibwa abantu abeenoonyeza ebyabwe nti eddagala erikozesebwa mu kugema lirina obulabe ku baana baabwe. Kati ono kati agumizza abazadde nti eddagala lyonna gavumenti lyekozesa mu kugema abaana terina bulabe bonna, era abasabe bettanira enteekateeka ey'okubagemesa.
Abantu abeefuula nti ba expert nti bamanyi science eya vaccination ne balimba abantu ne babyogerera nga expert, n'olaba omuntu tamanyi na immunopathology nga talina ne pathogenesis process gy'amanyi akatono bwekati, naye n'ayeefuula ki expert n'abuulira abantu bonna nga vaccine zonna bwe zisa abantu biki. So ekintu ekyo kyongeredde ddala oku abazadde abamu obutajja kuleeta baana baffe. Kampala Wakiso ekyatukubisa omutwe, abaana baffe abasingayo obungi abatagemeddwa bali wano, ate wano it's not access kubanga ennyumba ku nyumba ku nyumba, lwaki abo abantu tebasobola kutwala baana bane babagemu? Kyogola nti ne measles akyalemedde muno.